Yo, kila mtu wa jasho upata malipo ya jasho lake. Mafia boxing yo.
Tulianza kama mchicha, sasa ni mbuyu. Boxa wote taficha, funika vibuyu. Atupo cheap, sisi expensive. Hapa kati ya kaichi na pewe maji. Plani kuu kuitawala Afrika, Ulaya, Asia, next America. Mafia boxing, mafia chata. Mafia boxing, nadhani mshatupata. Tuna side chino aka Bulldog. Ana pumzi ndefu kama isi dingo. Talelo amiri mina mwita King Kong. Ana piga padi na anachapa fimbo. Ukitaka amani, ungana na sisi. Chonda chonda siku ponza ibilisi. Ukajo linkoni, ukaleta uhanithi. Ushaga kwenu, unaziku alamisi. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. Hizi pembene nazimudu kinoma. Blue kona blue red lazima utashonwa. Hizi pembene kama ghetto mesoma. Napatawala kote kama Masai na Boma. Ibrahim Mafia, knockout master. Hatuna muda kuchezea pumzi wa shakata. Time ni sasa, moto ushawaka. Hatupigi makota, tunacheza kisasa. Salmin Kasim, aka Mizinga. Johanna Mchanja, computer isovimba. Hatopige wapi, yatakuja tu. Ukiona uelewi, surrender mikono juu. Yapo makundi mengi lakini hamtufiki. Hatuwa wazi nyinyi, tunaiwaza TMT. Juma Thabiti D.O. Johnny bye bye. Chaurizo magoma wakichezo tafurai. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. That's me. That's me. That's me. That's me. And you know what I mean. Yo, Frankie,
I love this game.
Yes,
I love boxing. Woo. Na upenda mchezo na upenda. So na upenda kwa sababu ya hela, na upenda kwa sababu upo kwenye damu yangu. It's a mafia boxing.
Kato Machemba
around the world. Woo. Hey yo, Frankie Shagembe, Master Punch. Wameka.
Hey yo, Lukman Kimoko. Hey yo, Kadabla.
Amen, Kadabla, Ibra Zayumba Junior.
Hello. This is Medi.
Woo.
That's me. That's me. That's me.